Sasa qua, Kingaresa, Samahani. I'm trying to record this morning.
Na ninajaribu kurekodi hii asubuhi hii.
And I hope to make CDs available.
Na ninatumaini nitatengeneza CD.
So don't, you needn't write everything or anything.
Kwa hiyo hapo uhitaji kuandika chochote kile.
We sang something wonderful this morning.
Tumeimba asubuhi hii jambo fulani la nzuri sana asubuhi ya leo.
And if we live like this,
na kama sasa sisi tunaishi kwa namna hiyo hiyo,
we will be very blessed.
Basi tutabarikiwa sana.
You could almost say,
unaweza karibuni ukasema kwamba
you wouldn't need preachers.
Ya hata usingeweza kupenda kuhitaji wahubiri.
Now let's get close. Can you hear me at the back?
Kule nyuma mnanisikia?
Okay. We sang.
Tuliimba.
Unatosha Yesu. Si ndio?
Yes.
Unatosha Yesu. They are great words.
Haya ni maneno makubwa, makuu.
And easy to sing.
Na ni rahisi kuimba maneno kama haya.
Sio ndio jamani? Especially if you have a nice tune.
Hasa kama unayo sauti nzuri.
Unatosha Yesu. When I don't get the things I want,
kama ninakuwa sipati vitu ambavyo navihitaji,
Jesus,
Yesu,
you're enough.
Yeye anatosha.
You,
wewe unatosha.
When people speak things against me,
watu wanapoongea mambo mabaya kinyume na mimi,
I keep my heart in the love and grace of God.
Ninatunza moyo wangu ndani ya upendo wa Mungu.
Jesus,
Yesu,
you're enough for me.
Nasema Yesu, wewe unatosha kwangu.
When there is shida, matatizo.
If there are problems.
Jesus,
Yesu,
you
wewe,
are enough.
Wewe unanitosha mimi.
When temptations come,
majaribu yanaponijia,
I run to him.
Namkimbilia yeye.
However great the temptation,
ukubwa wowote wa jaribu litakapo,
I run to him.
Mimi nakwenda kwake.
Jesus,
Yesu,
you are enough.
Wewe unatosha.
You are enough.
Wewe unatosha.
You are enough.
Wewe unatosha.
Although I feel weak,
hata kama najisikia dhaifu,
you are enough.
Wewe bado unatosha.
I don't have to make myself attractive.
Mimi siwezi kujifanya mwenyewe ni mtu ninayevutia.
Siwezi. I don't. Sio lazima. It's not necessary for me to make myself attractive for the boys.
Sio lazima nijitengeneze mwenyewe hali ya kuvutiwa kwa ajili ya wavulana.
Because Jesus.
Lakini kwa sababu Yesu.
You're enough.
Wewe unatosha.
I love you with all.
Na kupenda kwa moyo wangu wote.
I'm not trying to vuta to draw.
Mimi sijaribu kukuattract kwa attract wanaume kwangu mimi.
You're enough.
Wewe unatosha.
You have reached the depths of my heart.
Kwa sababu wewe umefikia kina cha moyo wangu.
You are enough.
Wewe unatosha.
I don't have to do things.
Sihitaji kufanya vitu
to attract the girls.
Ili kwamba kuwavutia wasichana.
Because Jesus, you are enough.
Kwa sababu Yesu, wewe unatosha.
You are enough in reality.
Unatosha katika uhalisia.
I'm not chasing money.
Mimi hapa sifukuzii fedha.
Because you are enough.
Kwa sababu wewe Yesu unatosha.
And you will bless me.
Na utakwenda kunibariki.
I know you will bless me.
Mimi najua utakwenda kunibariki.
In my heart.
Katika moyo wangu.
More than anything else you will bless me.
Kuliko vitu vingine vyovyote wewe utakwenda kunibariki.
And you will lead me.
Na utakwenda kuniongoza.
In the best way for me.
Katika njia nzuri zangu mimi.
I'm not fighting.
Mimi sipigani.
For my future.
Kwa ajili ya maisha yangu ya
baadaye. Because you are enough for me.
Kwa sababu wewe unanitosha mimi.
I will wait.
Nitangojea.
I will wait before you, Lord.
Nitasubiri mbele zako Bwana.
I will wait.
Nitangojea.
For the right person.
Kwa ajili ya mtu wa halisi.
To marry.
Ili anioe.
I will wait.
Nitamngojea.
Because.
Kwa sababu.
I sing.
Ninaona na o.
Na ninaimba.
Ninaimba.
Unatosha. Yes. I will not hurry.
Sita kuwa na haraka.
I will not take the first opportunity.
Wala sita chukua ile fursa ya kwanza ya mwanzo.
I will wait.
Bali mimi nitangoja. Nitakungoja wewe Bwana.
For the person I marry.
Kwa ajili ya mtu atakaye nioa mimi.
My eyes.
Macho yangu.
Will look straight forward.
Yataangalia mbele.
I'm looking at you.
Ninakuangalia wewe.
I'm not looking to the left.
Siangalii kushoto.
I'm not looking to the right.
Wala siangalii kulia.
I'm looking to you.
Mimi naangalia kwako wewe Bwana. Wewe unanitosha.
Even if the time seems longer than I think.
Hata kama nyakati zinaonekana ni ndefu kuliko ninavyofikiri.
Because you are enough.
Kwa sababu wewe unanitosha.
Mambo ya ajabu. Ni neema ya Mungu. Ni uwezo wa Mungu. I got married.
Mimi nilioa.
When I was 35.
Nilipokuwa nina umri wa miaka 35.
My wife.
Mke wangu.
Is the only person.
Ni mke pekee.
That I have ever known.
Ambaye nimewahi kumjua.
Unaelewa? And God kept me.
Na Mungu alinitunza mimi.
He did things in me before I was married.
Alikuwa yuko ndani yangu kabla mimi sijaoa.
To free me from sin.
Ili kuniondoa kutoka kwenye dhambi.
And committing sin.
Na kufanya dhambi.
Unaelewa?
Yes.
From all sorts of sins.
Kutoka katika vyanzo vyote vya dhambi.
So my wife was the first person.
Kwa hiyo mke wangu alikuwa ndio mke ni mtu wa kwanza kumfahamu yeye.
I love her more today.
Nampenda zaidi leo
than 30 years.
Kuliko hata nilivyompenda miaka 30 na ngapi iliyopita.
If you think love is a feeling,
kama unafikiri mapenzi ni kujisikia tu,
you will be disappointed.
Basi unaweza kukatishwa tamaa.
Love is much more than a feeling.
Upendo ni zaidi ya kujisikia.
Love involves sacrifice.
Mapenzi, upendo unahusiana na mambo ya kujitesa pia kuumiza.
Kutesa?
Kuteseka. Kujitoa. Kujitoa, sorry.
Dhabihu? No, what's that? No, what's Dhabihu. Sacrifice? Sacrifice is
kujitoa.
And what is it to sacrifice an animal? What's the verb in
Swahili?
To sacrifice an animal?
Dhabihu.
Dhabihu. That's the word I want. Okay. Yeah, they kill the animal, don't they?
Yes. Hapo wanaua wanyama, si ndio jamani?
Yes.
Now it's getting warmer.
Okay.
They kill the animal.
Wanaua wanyama.
Things come in a relationship.
Mambo yanafika katika mahusiano.
To make you feel
ili kukufanya wewe ujisikie
it's not right
sio kweli
it's not na sio haki
sio haki
sio sawa sio haki do you know this
unajua hiyo
love
upendo
lays its life down
lazy
it lays it in a maisha yanaweka it lays it to lay it's to put down. In English we say you just put your life down.
Maisha yako yanawekwa chini.
Before God.
Mbele za Mungu.
Sina haki. Mimi sina haki yeyote. I have no rights.
Sina haki yoyote.
The cross of Calvary.
Msalaba wa Calvary
has finished my rights.
Umemaliza. Yeah.
I have no rights.
Sina haki yangu mwenyewe.
I have a right.
Ninayo haki
to love.
Kupenda.
To love.
kupenda.
Whatever comes against
chochote
me,
chochote kinachokuja kinyume na mimi,
to forgive,
kusamehe,
to love,
na kupenda,
to love,
kupenda,
to lay my life down, kujitoa maishi yangu chini, ili upendo wa Mungu wa Bwana unazidi kwangu. The nature of love,
tabia ya upendo,
is to grow,
ni kukua,
to bear fruit,
na kuzaa matunda.
It's impossible for love to stay the same.
Hapo haiwezekani kwa upendo ubaki vile vile.
It grows.
Where love is, mahali ambapo upendo upo, basi mahali hapo pana kukua.
Bwana asifiwe.
Amen.
And that's a big subject.
Na hilo ndio somo kubwa.
In marriage,
katika ndoa,
it's not, you know, the feelings are always wonderful.
Unajua kujisikia kunakuwa mara nyingi ni kwa ajabu.
But the grace of God is
lakini
wonderful.
Lakini kwa neema ya Mungu,
if you choose Jesus,
kama utamchagua Yesu,
choose Jesus,
mchague
choose
Yesu,
Jesus,
mchague Yesu.
When you think sio sawa, sio haki,
unapofikiri sio haki,
choose Jesus,
mchague Yesu hapo.
My right,
haki yangu,
is to forgive,
ni kusamehe,
to love,
na kupenda,
to love,
kupenda,
and to love,
na kupenda,
without condition,
bila masharti,
bila masharti. You can say what you like against me.
Unaweza kusema chochote unachotaka kinyume na mimi.
You can do what you like to me.
Unaweza kufanya chochote kwangu
mimi. I have no rights.
Mimi sina haki yoyote.
I have no rights to get angry.
Sina haki yoyote kukasirika.
I have no rights to get bitter.
Sina haki yoyote kupata uchungu.
I have no rights to hate you.
Sina haki yoyote kukuchukia wewe.
I have no rights to speak behind your back against you.
Sina haki yoyote kukusengenya.
I have no rights that someone should carry my bag for me.
Sina haki yoyote kwamba mtu mwingine anibebee begi langu.
Because of Calvary.
Kwa sababu ya ile Calvary.
Unatosha. Yesu. Unatosha. Mali hapa sikutaka. Tumeimba?
Yes.
Masi. We ah kumbe
nani kunte mashaka sawa 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 na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe heri ni kunte mashaka sawa sawa na wewe.
This song is easy to sing.
Wimbo huo ni mwepesi, ni rahisi sana kuimba.
Now, do we love the words or do we love the song?
Yeah, hapa tunapenda maneno yale au tunapenda wimbo?
Unaelewa? Unaelewa? You can give yourself to the song.
Unaweza ukajitumbukiza mwenyewe kwenye wimbo.
Give yourself to Jesus.
Lakini jitumbukize kwa Yesu.
Think of what you're singing.
Fikiria ya yale unayoyaimba.
Mali hapa sikutaka. Kwa kweli? Kwa kweli? And what mateso? Difficulties come my way.
Kama mateso yanakuja katika njia zangu.
Haidhuru. Tunaimba?
Yes.
Haidhuru. Amazing words.
Mambo ya kushangaza kabisa. Ni kazi za kushangaza.
Unatosha. Wewe. To love him.
Kumpenda yeye.
With all your heart.
Kwa moyo wako wote.
With all your mind.
Kwa akili zako zote.
With all your soul.
Na kwa roho yako yote.
And with all your strength.
Na kwa nguvu zako zote.
This is to be blessed.
Hivyo ndivyo kubarikiwa.
Learn this while you are young.
Jifunze hayo wakati ukao bado kijana.
Make it true in your life.
Yafanye hayo yawe kweli katika maisha yako.
Unatosha wewe. Unatosha Yesu. Make it true in your life.
Iweke hiyo kuwa kweli katika maisha yako.
This day,
siku ya leo.
Make it true where it might not be true.
Weka kweli mahali ambapo hapata kuwa na kweli.
Make it true.
Weka kweli.
Unaelewa? Temptations come.
Majaribu huwa yanakuja.
Make it true.
Lakini weka kweli.
Choose him.
Mchague yeye.
Choose him.
Mchague yeye.
Don't go with the crowd.
Usiende ukafuatwa na makundi.
Don't follow the crowd.
Usifuate makundi.
There are few who go this way.
Wachache sana wanakwenda katika njia hiyo.
There are many who sing with beautiful voices.
Wako wengi sana wanaoimba kwa sauti nzuri sana.
There are few who go this way.
Lakini wachache sana wanakwenda njia hii.
They are the most wonderful words.
Kuna maneno ya ajabu zaidi.
If they are your testimony and
kama
my testimony.
Hayo ndio ushuhuda wako na ushuhuda wangu pia.
Wewe unatosha. Haidhu. Haidhuru, 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 haidhuru. I will love you.
Nitakupenda wewe.
God wants to reach our hearts.
Mungu anapenda kufikia mioyo yetu.
He wants to reach right in.
Anataka aingie ndani kabisa,
right down to the depths,
ndani kabisa mpaka kule chini kwenye kina,
where our thinking is,
mahali ambapo mawazo yetu yaliko,
where our desires are,
mahali ambapo matamanio yetu yaliko.
He wants to reach,
anapenda kufikia
in the most secret places
of
our life,
mahali pale pa siri ya mioyo yetu na ya maisha yetu,
and our thinking,
na ya mawazo yetu,
and come there.
Anataka kufika pale.
He wants to live there.
Anapenda kuishi pale.
Clean us out there.
Na kutuosha pale.
And to live there.
Na kuishi pale.
He said,
anasema,
I pray,
ninaomba,
Father,
Baba,
that they may be one,
ili kwamba watu hawa wawe wamoja.
As you, Father, and I are one.
Kama vile wewe Baba na mimi ni wamoja.
And that they may be one in us.
Na kwamba wawe wamoja ndani yetu sisi.
This salvation,
huu wokovu,
is amazing.
Ni wa kushangaza.
It is great.
Ni kubwa.
It is deep.
Ni ndani zaidi.
It changes us on the inside.
Inabadilisha sisi kutoka ndani.
Completely.
Kabisa kabisa.
The direction of your life changes.
Mwelekezo wa mwelekeo wa maisha yako unabadilika.
Many people have religion.
Watu wengi sana wanazo dini.
It's all on the outside.
Iko hiyo, iko nje tu, lakini sio ndani.
Jesus came.
Lakini Yesu amekuja.
To remove the wall.
Kuja kuondoa ukuta.
So that God,
ili kwamba Mungu,
and man,
na mwanadamu,
can be one.
Wawe kuwa pamoja.
Here and now.
Hapo na sasa.
Not when we go to heaven.
Sio tu mpaka tuende kule mbinguni.
Now,
lakini ni sasa.
God,
Mungu,
and you,
na wewe,
and me,
na mimi,
one,
tuko pamoja kama mmoja.
When he cried, it is finished.
Alipolia kwamba imekwisha.
The veil,
ile pazia
in the temple was torn in two.
Ile pazia kule kwenye hekalu ikachanwa.
For the first time,
kwa mara ya kwanza,
in human history,
katika historia ya wanadamu,
since Adam sinned,
tangu pale Adamu alipofanya dhambi,
until Jesus cried it is finished,
mpaka Yesu Kristo alipolia kwamba imekwisha,
no one could come,
hakuna ambaye alikuwa ruhusiwa kuja,
where God is,
mahali ambapo Mungu yuko.
Sindio? That's why God told Moses to make a tabernacle.
Ndio maana Mungu alimwambia Musa tengeneza hema,
and put a Put a curtain there.
Na kisha katika lile hema weka pazia.
No one can come in.
Ili kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa
kuingia. No one can come in.
Hakuna mmoja anayeruhusiwa
kuingia. It's impossible.
Haiwezekani.
Because of sin.
Kwa sababu ya dhambi.
God is spirit.
Mungu ni roho.
God is holy.
Na Mungu ni mtakatifu.
Holy.
Mtakatifu.
Holy.
Mtakatifu.
Holy.
Mtakatifu.
Holy.
Holy is the Lord. Ni Mungu ni Bwana.
I saw the Lord.
Nilimuona Bwana.
Sitting on a throne.
Akiwa amekaa katika kiti cha
enzi. And his train filled the temple.
Na kisha kuwepo kwake kumefunika lile hema.
And the angels
cried. Na malaika wanapiga kelele. Wanasema mtakatifu. Mtakatifu ni Bwana.
And I said, woe is me.
Nikasema ole wangu mimi.
For now I am a man of unclean lips.
Kwa sababu mimi ni mtu niliye na midomo na ulimi mchafu.
And I live among the people
kisha,
of unclean lips.
Na kisha naishi katikati ya watu huku nikiwa katika ulimi mchafu.
I'm unclean.
Mimi sio msafi.
I'm unclean.
Mimi sio msafi.
I'm unclean.
Mimi sio msafi.
Sio safi. Is there a word for dirty? Chafu.
Chafu, yeah, okay.
Mimi
mchafu.
Mimi mchafu. Mimi mchafu.
Mimi, okay.
That is the condition hiyo, of all men and women.
Hiyo ndio hali ya watu wote wanaume na wanawake.
Everyone who is not saved.
Mtu yoyote ambaye hajaokolewa kutoka katika dhambi.
Mtu mchafu. Before salvation,
kabla ya wokovu,
we are all watu wachafu. Si ndio jamani? You know.
Unajua hiyo.
You know this.
Unajua hiyo.
You know what happens in your heart.
Unajua kilichotokea
katika moyo. You know what you are thinking.
Unajua unachofikiria.
Jesus died to come there.
Yesu alikufa ili afike hapo.
And change things there.
Na kubadilisha mambo pale.
God wanted to show.
Na Mungu alitaka kuonyesha.
Nowhere, no one can come where he is.
Hakuna hata mmoja anayeweza kuja pale alipo yeye Mungu.
Because of sin.
Kwa sababu ya dhambi.
Okay, maybe you know the high priest went into the holiest of all once a year.
Ya kwamba yule kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu mara moja kwa mwaka.
Because he had to make atonement to get forgiveness for the people.
Kwa sababu alitakiwa afanye dhabihu kwa ajili ya kumsamaha kwa ajili ya watu.
And in this picture he represents Jesus
na
Christ.
Na katika picha hiyo alikuwa anamwakilisha Yesu Kristo.
But the whole Bible makes clear.
Lakini Biblia nzima inaweka wazi kabisa.
Since Adam sinned,
kutoka Adam alipofanya dhambi,
until Jesus died
on Calvary, mpaka Yesu Kristo anapokufa pale Calvary,
no one could come.
Hakuna mtu aliyekuwa anaweza kuja.
Where God.
Mahali pale ambapo Mungu yuko.
In that day Jesus said.
Katika siku ile Yesu alisema.
You will know.
Utajua.
That I am in you.
Kwamba mimi niko ndani yako wewe.
You will know.
Utajua.
You will know this.
Utajua hii.
You will not just believe that Jesus is the Savior and the Son of God.
Hauta tu kwamba unaamini kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yangu.
You will not just go to church.
Wala tu hautakuwa tu kwamba unakwenda kanisani.
You will not just sing and praise.
Wala tu haitakuwa unaimba na kusifu.
You will know.
Bali utajua.
That I.
Kwamba mimi.
In
niko
you.
Ndani yako wewe.
You will know.
Utajua.
That you.
Kwamba wewe.
Are in me.
Uko ndani yangu mimi.
This is what Jesus said in John
chapter
14.
Hivyo ndivyo Yesu Kristo alisema katika Yohana sura ya 14.
He wasn't talking about the last, the
hapa,
end time.
Hapa alikuwa haongelei juu ya siku za mwisho.
He said, I go away.
Alisema mimi naondoka.
It's necessary that I go away.
Na ni vizuri kwamba mimi niondoke.
If I don't go away,
kwa sababu kama nisiondoke,
the Holy Spirit will not come.
Roho Mtakatifu
hatakuja. I'm going.
Mimi nakwenda.
To Calvary.
Nakwenda
pale. I'm going to shed my blood.
Nakwenda kumwaga damu zangu.
To cleanse you from sin.
Kukuosha
wewe. To cleanse you from sin.
Kukuosha
not just to forgive you your sin.
To
cleanse you from sin.
Bali kukuosha kutoka kwenye dhambi.
Through and through to cleanse you.
Kuosha kabisa jumla kwa jumla.
On the inside to cleanse you.
Kuosha wewe ndani kabisa.
To prepare a place for you.
Ili kutayarishia mahali.
That I can come.
Ili kwamba niweze kuja.
In you.
Ndani yako wewe.
Bwana asifiwe.
Amen.
So that the Holy Spirit can come.
Ili kwamba Roho Mtakatifu apate kuja.
In that day you will know.
Siku ile utajua.
He was talking
alikuwa anaongea
the day of Pentecost.
Kuhusiana na ile siku ya Pentecost.
I have to go away.
Alisema napaswa kwenda niondoke.
To provide forgiveness and cleansing.
Ili kutoa msamaha na kusafishwa, kukusafisha wewe.
In the Old Testament,
katika Agano la Kale,
there was blood,
kulikuwa na damu,
and then oil,
na kisha mafuta.
So at Calvary,
kasa vile vile pale Calvary,
the blood of Jesus,
damu ya
the
Yesu,
blood of the Son of God,
damu ya mwana wa Mungu,
doing much more than any of us know,
inafanya mambo makubwa kuliko tunavyojua,
to make us clean,
ili kwamba tuweze kufanywa safi,
much more,
zaidi yote.
Anyone looks on a woman,
mwanamtu yeyote anayemwangalia mwanamke,
to lust after her,
na kisha akamtamani,
already he has committed adultery,
ameshafanya uzinzi na mtu yule.
Without doing anything with his body.
Tena pasipo kufanya chochote na kimwili na mtu yule.
Si ndio jamani? The change,
mabadiliko haya,
is deep,
yako ndani sana,
and big,
na makubwa sana.
It seems difficult.
Inaonyesha kama ni tabu mkubwa.
For God to get hold of someone.
Kwamba kwa Mungu kumshikilia mtu fulani.
Kumshikilia kabisa. If I can say that.
Kama naweza kusema hivyo.
So many find a way.
Watu wengi sana wanatafuta njia.
Like soap.
Kama vile sabuni.
Wet soap.
Sabuni iliyoloa.
You take wet soap.
Unachukua sabuni
in your hand.
Katika mkono wako.
And try to hold it tight.
Na kisha unatafuta, unataka kuikamata kwa nguvu, kuishikilia kwa nguvu. Lakini inapuchuka, ina.
Si ndio? Na? Hapa Tanzania pia?
Ndio.
Huku ingereza kabisa. And the Lord's people can be like that.
Na watu wa Mungu wanaweza wakawa namna hiyo pia.
I was preaching in Iringa.
Nilikuwa nahubiri kule Iringa.
And I said,
na nikasema,
what do you want?
Nikasema unataka nini?
What do you really want?
Unataka nini hasa?
We sing, unatosha Yesu.
Tunaimba unatosha Yesu.
What do we really want?
Sasa kwa halisia tunataka nini?
Life reveals,
maisha yanafunua,
what we really want.
Kile ambacho tunakitafuta kwa uhalisia.
See you there, Jumani. That's why I say, not start today, I don't know you, but today.
Lakini ndivyo ninaosema kwamba kuanzia leo.
Make it your choice.
Weka chaguo.
Your direction.
Uweka mwelekeo wako.
That he is enough for you.
Kwamba yeye Yesu anatosha kwa ajili yako.
I was preaching in Iringa.
Nilikuwa nahubiri kule sasa Iringa.
And I had a young man who was a tafsir, he was my interpreter.
Nilikuwa na mtafsiri fulani kule kijana.
And I said, what do you really want?
Nikamuuliza unataka nini kihasa?
And I said this.
Na nikasema hivi.
What you really want, you will get.
Kile unachokitafuta ndicho utakachopata.
That's what you will get.
Ndicho unachokipata.
Now, in what I preached,
na katika mahubiri yangu,
I didn't explain completely.
Nilikuwa sijaelezea kikamilifu.
But I thought an open heart would understand.
Lakini nilijua kabisa kwa moyo ulio wazi ataweza kuelewa.
After the meeting when we got home,
baada ya mkutano ule tulipofika nyumbani,
the interpreter, this young man,
yule kijana ambaye alikuwa na mkalimani wangu,
he was upset.
Akawa hakupenda, hakufurahishwa.
He said to me,
akaja akaniambia,
how can you say those things?
Akaniambia unawezaje kusema maneno
kama hayo? How can you say those things?
Unawezaje kusema maneno hayo?
What I want, I can get.
Mimi yale ninayotaka ndio naweza kuyapata.
How can you say those things?
Sasa wewe unawezaje kusema
mimi? I'm poor.
Mimi ni maskini.
I want to be a doctor.
Mimi nahitaji kuwa daktari.
How can I be a doctor?
Sasa utawezaje kuwa daktari?
I want to be a doctor.
Ninataka niwe daktari.
I could see.
Niliweza kuona.
God had spoken to him.
Mungu ameongea na kijana yule.
In the meeting.
Katika mkutano.
How could I see that?
Niliwezaje kujua hiyo?
Because he was angry.
Kwa sababu niliona amekasirika.
God, without question, God had touched his heart.
Pasipo maswali yoyote, niliona Mungu amegusa moyo wa kijana yule.
His heart was not right.
Kwa sababu moyo wake ulikuwa hauko sawa.
Wet soap.
Ilikuwa ni sawa na ile sabuni yenye maji.
God putting his finger on something.
Mungu amefunga ameweka vidole vyake kwa kitu fulani.
I want you.
Anasema nakutaka
I
wewe.
Want you.
Nakutaka wewe.
I die for you.
Nilikufa
kwa ajili yako. I want wewe. All of you. I want your love. I want your desires. I want your ambitions.
Nataka yale matarajio yako.
I want your goals. I want your everything.
Malengo yako na kila kitu. Na kila kitu.
Like with Abraham.
Na kama ilivyokuwa kwa Ibrahim.
The thing you love the most.
Mambo unayopenda zaidi.
I want it.
Na yale ndio ninayotaka.
Offer what you love the most to me.
Yale vile vile nataka upende zaidi kwangu mimi.
I want you.
Na kupenda wewe. Na kutaka wewe.
He was angry.
Yule kijana akakasirika.
I could see.
Niliweza kuona.
Being a doctor.
Kuwa daktari.
Was more important.
Ilikuwa ni muhimu zaidi kwake.
Following Jesus.
Kuliko kumfuata Yesu.
That was my understanding.
Hiyo ndivyo nilivyoelewa.
Otherwise he would not have got angry.
Vinginevyo asingekasirika.
This young man,
huyu kijana,
because of a mzungu who was in Iringa,
kwa sababu ya kuna mzungu mmoja alikuwa huko Iringa,
he managed to go to England on a Bible course.
Akamwezesha kwenda chuo cha Biblia Uingereza huko.
Came back to Dar es Salaam.
Na kisha baadaye akarudi Dar es Salaam.
Asked me if I would sponsor him to study medicine.
Akaniomba mimi niweze kumdhamini katika mambo ya masomo.
I said I can't do that.
Mimi nikamwambia siwezi kufanya hivyo.
I met him again in Iringa.
Nikamkuta tena yuko kule Iringa.
Oh, he had changed.
Na amebadilika.
Very nice clothes.
Amevaa nguo nzuri nadhifu.
What are you going to do?
Nikamuliza, sasa unaenda kufanya nini?
I'm going to study to become a doctor.
Akasema nakwenda kusoma niwe daktari.
Oh, you're going to work in Iringa?
Nikamwambia sasa ukiwa daktari utakwenda kufanya kazi Iringa.
Yeye
akacheka. Akacheka sana.
Iringa.
Iringa.
I'm becoming educated.
Mimi sasa nimesoma.
I'm going to Dar es Salaam.
Mimi naenda kuishi Dar es Salaam.
It's not what he said.
Hivyo sivyo alivyosema.
It's how he said it.
Lakini ni namna jinsi alivyosema.
He had ambition to be something.
Alikuwa na matamanio ya kuwa mtu fulani.
And the last thing I heard.
Na jambo la mwisho ambalo nilisikia sasa.
He got someone to sponsor him.
Akampata mtu fulani ambaye akamdhamini
to go to America.
Kwenda Amerikani
to be a doctor.
Ili aweze kuwa daktari.
But my friends,
lakini rafiki zangu mimi
who knew him,
waliokuwa wanamjua yule kijana.
His heart,
waliuona moyo wake.
No good reports.
Ulikuwa hauleti taarifa nzuri.
Unaelewa?
Yes.
I remember this story.
Ninaikumbuka hadithi hii.
It says a lot.
Inasema mambo mengi sana.
What I was saying,
nilichokuwa nasema,
you will get what you want.
Utapata kile unachokitaka.
If you want Jesus.
Kama unamtaka Yesu.
If you really want his salvation.
Kama unapenda kikalisia wokovu wake.
You will get his salvation.
Basi utapata wokovu wake.
If you want the world,
lakini kama unaitaka dunia,
that's what you'll get.
Hicho ndicho utakachokipata.
That's what I meant.
Hicho ndicho nilichomaanisha.
Unaelewa? People can sing, keep people
watu
can go to church.
Watu wanaweza kwenda kanisani.
But life circumstances.
Lakini mazingira ya maisha.
And their own decisions.
Na maamuzi yao wenyewe.
Sure.
Inaonyesha.
That they love the world.
Kwamba wao wanapenda dunia zaidi.
But kumbe. Lakini kumbe. Yeah. This young man. How can I want to be a doctor. I want to be a doctor.
Huyo kijana sasa akasema. Mimi nataka kuwa daktari. Nataka kuwa daktari.
He was poor.
Yeye alikuwa maskini.
Si ndio?
Ndio.
Yes. Unamfahamu?
Yes, I know.
He actually got what he wanted.
kwa ujumla alipata kile alichokuwa anatafuta.
But in big measure,
lakini kwa kipimo kikubwa,
he lost following Jesus Christ.
Alipoteza kumfuata Yesu Kristo.
So what am I saying?
Sasa hapa nasema nini?
I suppose I'm encouraging us.
Bila shaka napenda nasema na kwamba nakutieni moyo.
To choose Jesus.
Ili mupate kumchagua Yesu.
In the real circumstances of everyday life.
Halisia ya maisha ya kila siku.
In that time.
Katika siku ile.
You will know.
Utajua.
That I am in.
Kwamba niko ndani yenu nyie.
This is the gospel.
Hiyo ndio injili.
This is the kingdom of God.
Huo ndio ufalme wa Mungu.
I in him.
Mimi ndani yake yeye.
He in me.
Na yeye ndani yangu.
Because God wanted fellowship.
Kwa sababu Mungu alitaka ushirikiano.
With you.
Wa wewe.
With me.
Pamoja na mimi.
Not that we are just busy being Christians.
Sio tu kwamba tuko busy katika mambo ya Ukristo.
But fellowship.
Kwamba ile ushirika ule.
That we come.
Ili kwamba tunakuja pamoja katika mioyo yetu.
Where he is.
Pale ambapo yeye yuko.
Fellowship.
Ili kushirikiana pamoja na yeye.
As Paul says.
Hivyo ndivyo Paulo
anasema. We have access.
Tunayo
by one spirit.
Katika roho moja.
His spirit in us.
Roho yule ndani yetu.
Leads us into fellowship.
Unatuongoza katika ushirika.
With the Father.
Pamoja na Baba.
And with the Son.
Pamoja na Mwana.
The most precious thing we have.
Haya ndio mambo muhimu yana thamani tuliyonayo.
His fellowship.
Ni ushirika.
With the Father.
Pamoja na Baba.
And the Son.
Pamoja na Mwana.
That's what John says in 1 John.
Ndio Yohana anasema katika Yohana 1.
Chapter 1 verse 3.
Sura ya kwanza mstari ule wa 3.
Truly,
kwa hakika,
our fellowship,
ushirika wetu,
is with the Father,
ni pamoja na Baba,
and with the Son,
na pamoja na Mwana.
Do you have fellowship?
Je, unao ushirika
with the Father,
pamoja na Baba,
and the Son,
pamoja na Mwana.
Has God got hold of you?
Ye, Mungu amekushikilia.
So you want to spend time with him.
Ili kwamba uweze kutumia muda pamoja na yeye.
Let me go back to the picture of the curtain.
Hebu tena nirudi kwenye picha ya ile pazia.
A man and a woman get married.
Mume na mwanamke wanakuja kuoana.
And for the first time they go into the house.
Na kwa mara ya kwanza wanaingia nyumbani mwao.
And there is a wall.
Na kisha wanakuta ukuta.
The man comes into one room.
Mume yule anakwenda chumba kingine.
The woman goes into another room.
Na mwanamke yule naye anakwenda chumba kingine.
Hello!
Alafu wanaanza kuita, hello!
Ah, nakupenda! And she says,
na yule dada naye kule anasema,
na mimi nakupenda pia. I love you also.
Na mimi nakupenda pia.
This is great, isn't it? Being in our own home.
Kwamba hii ni mambo mazuri kwamba tuko katika nyumba yetu wenyewe moja.
Sio ndio? Ndio. What's your room like?
Anamwambia, anamuuliza yule mwanamke, chumba chako kinafananaje?
Yeah, very nice.
Yule dada anasema, "Na ni kizuri sana."
What's your room like?
Na wewe nawe chumba chako kikoje?
Yeah, very nice.
Na mimi kizuri sana.
But it's not enough.
Lakini hiyo haitoshi.
It's not enough. It's not enough.
Haitoshi hiyo.
I want to see you.
Nataka nikuone.
I want to hold you.
Nataka kukushikilia wewe.
I want to love you.
Nataka kukupenda wewe.
I want fellowship with you.
Nataka ushirikiane na wewe.
I want to be with you.
Nataka kuwa na wewe.
Father, I pray.
Baba naomba.
That those you have given me.
Wale ulionipatia mimi.
Shall be.
Waweze kuwa.
Where I am.
Mahali ambapo mimi nipo.
I'm going to Calvary.
Mimi nakwenda Calvary.
I'm going to prepare a place.
Nakwenda kutayarisha mahali kwa ajili yenu.
So you can come in.
Ili kwamba nyinyi mpate kuingia. Mahali pale nilipo.
I'm going to take down this wall.
Nakwenda kuondoa ukuta huu.
So we can be together.
Ili kwamba tuweze kuwa pamoja.
This is why he saved us.
Hivyo ndivyo alivyotuokoa sisi.
not for me to run around the world.
Sio tu mimi kukimbia kwenda duniani na kufanya huduma.
That's his will.
Hiyo ni mapenzi yake.
But my life,
lakini maisha yangu,
is to be given to him.
Ni kujitoa kwake yeye.
That I fellowship.
Ili kwamba nipate kushirikiana.
With the Father.
Pamoja na Baba.
And with the Son.
Pamoja na Mwana.
Bwana sifiwe. Do you take time?
Je, unachukua muda?
Just to be with him.
Ni unachukua muda kuwa tu pamoja na yeye.
Does your love for him?
Je, maisha yako yako kwa ajili yake?
Extend.
Yakipanua.
Extend au kufikia. Not just praying for God's blessing.
Sio tu kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya baraka za Mungu.
Or to help you in matatizo.
Au kukusaidia unapokuwa kwenye matatizo.
Does your love for him?
Lakini ule upendo wako tu kwa ajili
yake. Take you.
Unakuchukua wewe.
To spend time with him.
Inakufanya wewe uchukue muda wako pamoja na yeye.
Just to love him.
Ili kumpenda tu.
Just to worship.
Ni kuabudu na yeye.
Just to thank.
Na kumshukuru yeye.
10 minutes.
Dakika 10.
15 minutes.
Dakika 15.
Half an hour.
Nusu saa.
Just to worship him.
Muabudu tu yeye na kumpenda yeye.
Look on him.
Kumwangalia yeye.
Look how he is.
Na kumwangalia jinsi alivyo.
Make sure there's nothing between you
na
and him.
Na uhakikisha kwamba katikati yenu hakuna ukuta.
We have to live.
Unataka tunapaswa kuishi.
So that there's nothing.
Ili kwamba hakuna kitu katikati.
Between me.
Kati yangu mimi.
And God.
Na Mungu.
Not one little sin.
Hakuna kazambi kokote kai.
Is to be between.
Kanako paswa kukaa kati ya wewe na Mungu.
If we sin.
Lakini kama tunatenda dhambi.
We have to confess.
Tunatakiwa
go straight to Jesus.
Na kwenda moja kwa moja.
Ask for forgiveness.
Na kumwomba
msamaha. He is faithful. But we live with nothing between.
Lakini tunapaswa kuishi tusiwe na kitu chochote katikati yetu kibaya.
I have nothing.
Sina chochote kile.
Against anyone on earth.
Kinyume na mwingine yoyote katika dunia hii.
I go to bed every night.
Mimi nakwenda kwenye kitanda changu kulala.
For the last 30 years.
Kadiku miaka 30 iliyopita.
I've gone to bed.
Nimekuwa nikienda kulala.
And I have nothing
na
against anyone.
Sina sijaachia chochote kibaya kati yangu mimi na mtu mwingine.
No anger.
Hakuna.
No hardness.
Wala
no bitterness.
Wala uchungu.
This is normal Christian living.
Haya ni maisha ya kawaida ya Mkristo.
When I was a young Christian,
nilipokuwa bado Mkristo mdogo,
I just got married.
Nilikuwa tu, you got married.
I got
and nilikuwa tu ndo natoka kuoa.
And I think it was our first year of marriage.
Nafikiri huo ulikuwa ni mwaka wangu wa kwanza katika ndoa.
And my wife said something and acted in a way I thought it sio haki.
Na mke wangu alisema maneno fulani ambayo yalinifanya nione kwamba hakufanya haki.
And it got a little bit in my heart.
Na ikawa imechoma kidogo moyoni mwangu.
And it was late at night.
Na ilikuwa ni usiku katikati.
And we went to bed.
Na tukaenda kulala.
And I knew it was wrong.
Na nilijua kabisa ni kosa.
It was 30 years ago.
Hii ilikuwa ni miaka 30
ile. But I knew it was wrong.
Lakini nilijua ni makosa.
And no way, in no way did I want to go to sleep.
Na sikuwa na njia yoyote nyingine inayoniwezesha mimi niende nikalale.
And I cried to the Lord with all my heart.
Nikalia kwa Mungu kwa moyo wangu wote.
In bed,
katika kitanda.
I wasn't asking God to take my sides.
Pale nilikuwa simwambii Mungu achukue matatizo yangu.
I didn't say, God, did you see what she did?
Na hapo wala hapo sikusema kwamba Mungu, unaona huyu mwanamke alivyonifanyia mimi?
Hata kidogo.
No.
Help me, Lord.
Nisaidie Bwana.
Let me know your grace.
Hebu nione
unema. Let me know your grace. I cried.
Neema yako. Nikaomba, nikalia.
Maybe half a minute.
Yawezekana kwa karibu nusu dakika.
And it was like from the throne of grace.
Na kisha kukawa na uhai kutoka katika kiti cha enzi.
Stream, this river.
Ikishuka kama mto.
Flow.
Ikimwagika.
To my heart.
Mpaka kwenye moyo wangu.
It was a miracle.
Ilikuwa ni muujiza kwangu.
It was a miracle.
Ilikuwa ni muujiza.
In a moment.
Kwa muda wa dakika moja.
It was all gone.
Ikawa ile hali yangu imeondoka.
God heard my prayer.
Mungu alisikia maombi yangu.
It was all gone.
Ilikuwa yote imeondoka.
Peace. Amani. Neema. Upendo.
Yes.
That is the closest I have ever got to going to bed angry with someone.
Na hapo ndio kitu cha karibu kabisa ambacho kimenifanya nisiende kulala bila kumalizana na mtu.
apart, I've never gone to sleep angry with someone since the Lord saved me.
Sijawahi kwenda kulala huku nikiwa na hasira na mtu mwingine tangu Yesu aliponiokoa.
Let not the sun go down upon your anger. That's what the scripture says.
Jua likazama huku hasira yako bado iko.
For the last 30 years,
kwa miaka 30 ya mwisho,
I have not gone to worry has never kept me awake.
Wala hofu woga au hofu haijanifanya niwe macho tu usiku kucha.
Do you want to read that?
Mm.
Anything I need to know?
No. Yeah, yes, you have. You need maybe to break.
Ah, Saul! Saul! Okay. Because during the day,
kwa sababu, katika siku, mchana ule,
it's no secret.
Hakuna siri.
This is for children.
Hiyo ni kwa watoto.
God says, don't be anxious for anything.
Mungu anasema usiwe na matamanio na kitu chochote.
But in everything,
katika kila kitu.
By prayer,
lakini katika kila kitu.
Let your requests be made known unto God.
Fanya maombi yako, mahitaji yako yajulikane na Mungu.
Sio ndio? Philippians 4:6.
Ipo katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6.
Very important verse. Learn that when you are young.
Hebu jifunze.
Learn that when you are young.
Bado mdogo, unapokuwa bado mdogo soma huo.
Philippians 4:6.
Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6.
That's what I was saying before. Choose Jesus.
Ndivyo nilivyosema mwanzoni kwamba mchague Yesu.
In the tatizo,
wakati ukapata
in the difficulty,
in katika matatizo.
Choose Jesus immediately.
Mchague Yesu
mara moja. Don't let things get in your heart.
Usiachie mambo fulani yaingie kwenye moyo wako.
You commit them to the Lord.
Wale mambo wewe yakabidhi.
Really commit them to the Lord.
Yakabidhi kwa Mungu kiuhalisia.
So for 30 years,
sasa katika miaka 30,
when I go to bed,
ninapokwenda kulala,
I've gone to sleep without worrying about anything.
Ninaenda kulala pasipo kuhofia jambo lolote la kumfanyia mtu mwingine.
I said to a man, I helped fund a dispensary.
Nilisema kwa mtu fulani nilisaidia kujenga hospitali.
And he did some wrong things. The doctor
there, mtu alikuwa anasimamia ujenzi wa ile hospitali,
He tried to hide and kuficha.
Alijaribu kutaka kuficha mambo fulani katika ujenzi ule.
And I talked to him.
Na kisha mimi nikaongea naye.
And I said, oh well, you have lied.
Nikamuuliza ndugu, umedanganya.
Said, yes, I've lied.
Akasema ndio nimedanganya.
He said he was a Christian.
Lakini alikuwa anasema yeye ni Mkristo.
A Bible believing Christian.
Na tena ni Mkristo na amini Biblia.
Yes, I lied.
Akasema ndio nimeosema uongo.
I'm human.
Mimi ni mwanadamu.
That's another topic.
Hiyo sasa ni topic nyingine.
I mean, in churches I hear people say,
huko kwenye makanisa nasikia watu wanasema,
I have seen,
anasema mimi nimefanya dhambi,
because I'm human.
Na kwa sababu mimi ni mwanadamu.
Jesus died because we are human sinners.
Alikufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu.
Yeah. Anyway, he said to me, yeah, well, I'm human, I sinned.
Akasema ni kweli hapo nimefanya dhambi, mimi ni mwanadamu.
I said to him,
nikamwambia,
I have never told a lie since I've become a Christian.
Lakini mimi unavoniona sijasema uongo tangu nilipokuwa Mkristo.
For 30 years.
Kwa miaka 30 sasa.
I've never told a lie.
Sijasema uongo.
If I went to Dumila yesterday,
kwa huko nilienda Dumila huko jana,
and someone asked me today,
kama leo hii mtu fulani,
did you go to Dumila?
Akiniuliza jana ulienda Dumila,
I have never said something like, oh no, I didn't go to Dumila.
Sijawahi kusema hapana sijaenda Dumila.
I have never told a lie like
mimi
that.
Sijawahi kusema uongo wa namna hiyo. Hakuna.
For 43 years,
kwa muda wa miaka 42 sasa,
ni kwa kawaida kwa Mkristo.
Hiyo ni hali ya kawaida kwa Mkristo.
Sio ndio jamani?
Yes.
Labda. Bwana asifiwe. How much time? I will finish.
Yeah.
How much time?
Ni mara ngapi?
Do you spend with him?
Unatumia muda wako
na just to love him.
Kumpenda tu.
Half an hour?
Yeah, ni nusu saa kwa wiki.
If you want to grow,
kama unapenda kukua
in Christ,
katika Kristo,
Apart from other things,
ondoka kutoka kwenye mambo mengine,
you will want to spend time,
utapenda kutumia muda wako na Mungu,
to love him,
kumpenda yeye,
and in this time of fellowship,
na katika nyakati hizi za ushirika,
he will show you,
atakuonyesha,
if there's something that
needs
changing,
kama kuna jambo lingine ambalo linahitaji mabadiliko.
You don't have to look.
Uhitaji kutizama tizama.
If you love him,
yeye mpende yeye,
he will make sure you know.
Yeye atafanya, atahakikisha unamjua.
We are going to have a break.
Tunakwenda sasa kupata mapumziko.
Mungu awabariki.
Amen.